It's affecting me. Nipana King Kong. King Kong.
Once upon a time, kulikuwa na hadithi. Story kwenye line, so sungura so fisi. Nilipenda nikahisi, nimetekwa kirahisi. Nataka kumiliki, nimtulize kwenye kiti.
Dereva nimpe city, safari kila week. Hatari kanshawishi, makopa kisuhani. Nacheza niko fiti, kukizunguka kiti. Kwa watu halaiki, kwa kila na kwa hiki, yeah.
Kwa raha unipa yote yote. Sipingi atakapo chochote. Sobiti uwe kazo zendoshe. Hebu kambali.
Pita kushoto, acha kushoto, acha kushoboka. Kushoto, acha kushoto, acha kushoboka.
Anajua kama na mind, naweza sema na kuriwind. Chap chap kama kwenye gang, she's so fine, one of a kind. Tozi kama unyawe wa mtoto, line kama moshi mtokoto. Mapenzi mazito ya moto, wakiiba juwa mkogoto. Niko na kuria na kushoto. Kia ramdum.
Bling blinger, sing singer. True love sio magirina. Nemweka kwenye kila sina.
Raga tinga linga linga.
Break up, make up, me mateka na. Jiweka na, eleweka na. Bebeka na, pepeta, Kishika na, tetemeka.
Kwa raha unipa yote yote. Sipingi atakapo chochote. Sobiti uweka zo zendoshe. Hebuka mbali.
Pita kushoto, acha kusho, acha kushoboka. Kushoto, acha ku, acha kushoboka.
Dapper on the track.